Piss on my rough. Piss on my rough. Me and my niggas, we are selling just to get piss on my rough. Piss on my rough. Piss on my rough. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa marafu. Pesa marafu. Pesa marafu. Me and my niggas we are selling just to get pesa marafu. Pesa marafu. Pesa marafu. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa marafu. Pesa marafu. So mpaka di pesa wendefu. Siorofa kungoja di mpaka nipate kitita cha costa mabasi. Maisha ni tough, wesema tu maisha ni tough. Na kika bare sana pesa diyo toto anasema eti pesa imwa kifu. So me and my niggas we hustle just to get cheddar kumanga na castle. We fighting disorder, yeah, we tussle the referee. Anatupigia mawiso my niggas I'm tryna get paid. Nafanya ribaba na food on the table every day. Tupige dili tuwe vizuri my guys is shillings. Mina ita pesa madafu, ni pesa tuwe maji ya kunyo. We stuck in this life cause pesa ya mtaji hakuna. Wakati chef anaonga vogi wasichana. Street wana safari like sambu na nguna. Noma. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Me and my niggas, we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madaf. Pesa madaf, no matter iwe safi ya machafu. Na changa iliweze kwa ndefu ili niweze kujenga gorofa tatatu. Mina vota futa we uliza viatu. Leo nzega kesho na kimbiza miatu. Mi mtu wa machaka pori kaa chatu. Passport imeja maviza you walking. I'm back, let me get this rap money. I was just gone for a minute, I ain't running. Nilikuwa na take care of my business. All on my witness, nipate chapa nyingine. Pesa madaf, ya kweza pata chesa wa makeks. Bado kuchustisha wa kaks. I'm sick of the fact that me and my niggas we hustling just to get pesa madaf. I don't give a F, you a note or saraf. Mina venda rest, logo tapasuka mapaf. Na shesha, so nipate pesa israf. Mina taka niwe to financial enough. Riff. Pesa madaf. Pesa madaf. Me and my niggas we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Me and my niggas we are selling just to get pesa madaf. Pesa madaf. Pesa madaf. Hata shingmia inapigwa tu ya chindo zetu si pesa madaf.